S-O-N-G-A. Songa. Yeah.
Singa.
Kahama, Manara, Simba, japo walichukua ubingwa, nikiendelea kubaki Arsenal mimi nitakuwa ni mjinga. Nimehamia Manchester United. Nimehamia Manchester United. Kahama, Manara, Simba, japo walichukua ubingwa, nikiendelea kubaki Arsenal mimi nitakuwa ni mjinga. Nimehamia Manchester United. Nimehamia Manchester United. Niko macho kikoroma, hiso chanjo ya corona. Mini nani kama Kahama mpaka Messi Barcelona. Timu iko ya moto bala, maniu ra na sound mpaka joto la da. Siki toto na sound soto na changa moto. Timu brand kubwa, hata kuambia mkopo inafaa. Timu nshaipenda, siski na hata sioni, na wala uhitaji degree kunipata homi. Kama vikombe vya ligi tapata nyomi, nairudisha mdomoni. Big G ya Fagasoni, adui unayemweza sio kumwachia Mungu. Naelewa hata ex akiachwa nasikia uchungu. Sasa niko fresh na cheka kwa mia, siku moja tu nimesha nenepa. Sina pressure na shesha, timu nyingine zinachekesha, ndo maana sizibeti huwa zinachana mikeka. Kahama, Manara, Simba, japo walichukua ubingwa, nikiendelea kubaki Arsenal mimi nitakuwa ni mjinga. Nimehamia Manchester United. Nimehamia Manchester United. Kahama, Manara, Simba, japo walichukua ubingwa, nikiendelea kubaki Arsenal mimi nitakuwa ni mjinga. Nimehamia Manchester United. Nimehamia Manchester United.
The Paradise Devil.
Nimehamia Manchester United. Nimehamia Manchester United.